ngihamba ngizula kudala ngihamba ngiphanda ngihamba bonke amathunto ngithi kudala ngihamba ngizula ngingatholi uncedo ngithandaza namhlanje ngiyathandaza kwenzenjani madoda kwenzenjani somandla sitholele siphamandla nokukhanya
uthe ubumnyama buzophela
dali
awungosisinise
somandla
khona manje inyaya iphelile unyaka uzophela abantwana balambile ngithi abantwana balambile uthe ubumnyama buzophela
somandla
awungosisinise
sindisa mdali
khona manje inyaya iphelile unyaka uzophela abantwana balambile ngithi abantwana
Bafuna ukuyanga sethunjini Sipa mandla mdali Sikwazi ukufeza izidingo zabo
Helele zapayo Helele zapayo Helele zapayo
Bafuna ukuyanga sethunjini Sipa mandla mdali Sikwazi ukufeza izidingo zabo
Uthe ubumnyama buzophela Awungosisindise Khona manje inyaya iphelile Unyaka uzophela
Zapayo, 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 zapay